copleyjams.com.
Fumako wapya bene wa mushi se watiso umupondo muwaya chumfwe yawa ha isi
ono waile mami nenzansa shali leine Shali leine Lelo aisa Nensansa chaisa ine Lelo aisa Nensansa chaisa ine Muhumi wanji ndi mfuwa kwati Na wina kalodo Muhumi wanji ndi mfuwa kwati Na wina kalodo Lelo nisekela nsekela We munandi lelo Waisa Lelo nisekela nsekela We munandi lelo Waisa Chefo andisha kumutima kumutima Ilarine waile kubafya shiubi Nensanse nishalile ile 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 Mami notule nishalilala Baliwe my baby Dale mwona kwa tita wakawele Mujite mwiko chesu ichababiri Manjele lofe wawela Nensansa murine nishawela Mubumi ndi mfa kwati na wina kaloto Kumona feo baby Olo waile mami Nensansa shalile ine Olo waile mami Nensansa shalile ine Lelo waisa Nensansa chaisa ine Lelo waisa Nensansa chaisa ine Muhumi wanji ndi mfuwa kwati Na wina kaloto Umi wanji ndi mfuwa kwati Na wina kaloto Lelo nisekela nsekela We munandi lelo Waisa Lelo nisekela nsekela We munandi lelo Waisa Yeah Mayo Lelo waisa Mujute mwiko nchababirifye Paliwe ni kwina loto Mami ndolesha fiensansa Chakwete mubumi wandi Nisekela sekela sekela Mami navalu pawele tempo Insansa muri nisha ingila Chakwete ine insansa baby Kala kwena ndie kusekelela Sekelele bang My dear waisa Bebe be Oh na 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 Shali leine Olo waile mami Nensansa shali leine Lelo waisa Nensansa chaisa ine Lelo waisa Nensansa chaisa ine Muhumi wanji ndi mfuwa kwati Na wina kaloto Muhumi wanji ndi mfuwa kwati Na wina kaloto Lelo nisekela nsekela we munandi lelo Waisa Lelo nisekela nsekela we munandi lelo Waisa Yeah Mayo Lelo waisa Mujute mwiko nchababirifye Nala kupela fiance Efona kusungila majia Mami Ichipale, abanesu, batutambe We mungeli waisa, we undetilu mwela waisa We umpila fiuse ndifuaya We umfisha pa mwela, mwela, baby Nabalupu avele sekela, beleshana Naine, ndeshana, ndeshana, baby Olo waile, mami Nensansa, shalile ine Shalile ine Lelo waisa Nensansa chaisa ine Lelo waisa Nensansa chaisa ine Muhumi wanji ndi mfuwa kwati Na wina kaloto Muhumi wanji ndi mfuwa kwati Na wina kaloto Lelo ni nsekela we munandi lelo waisa lelo ni sekela nsekela we munandi lelo waisa mayo lelo waisa mujute mwiko chava bidifye mami
tawatiso umupondo muwaya kini fisha kini fresh this chairman mafitiso DJ Shofolo, DJ Kandeke, DJ Precious, DJ Soba Wakopala, Adishani Afo Soba, Mr. PM, Adishani Bangoma
CoPlayJams.com